Mujiro sawanga munana Dimu nyombe wange nebase Nekulira omuntu angamba Njo wange zukuka Opune peni noru papula Owandikere ngeno kugamba Enchao virangirire kungudo zechibuka Nakende kumachama watu bange Nengamba tone hozi jaye bidongo Nangirire omwaka kwa mukama Eri abana ba mukama Zemu manyi sogeza katonda Manaba mwogeza ebya kajanja Bino nabijide dala 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 mukama kamukama Mumyaka mubera muomaga Nemusawa mubera muwesaba Na yeguno omwaka okuja kwa bana ba mukama Amasavu gagenda kalira Bantu banji bagenda kwekoka Ate matu nebota subira bagenda kwatula Malwari roga genda kalira Agenda kuwonya buli ekikuluma N'abali na silimu bambi muwonye Bwayogera katonda Banange chimala chimala Sitani atuse wakuma Ajoza basumba wakuno ngomu wendule Nasirika noloza twenkana Guno nasituka naona ulira Farao nembalasi zejukira mnyanja Ama komeraga genda kwekula Enjegerezi genda kutuka Kobo kiliza vengamba kampulira kalululu Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Akirizo kuzimba kunyumba Kale mguno zimba Ogenda kusasula mabanja Bwayogera katonda Ofise wezigula ni motoka Olosi zeri nyarie Akirizo kugenda kewero Ndabenyo nyerinda Musabama wangana gawawa Bwayogera katonda Business ziba deza feda Nane kapita wetewo Zengula mama subula China Muguno kuja Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Ogo imbe Nalabia mukama anga kutolweyo Ayela uliye chikubu zemirembe Nejine mikwane jobulimba Gajona jiduse Ndabolu jolu gule mumasogo Yingiro sikirebi subizo Amasogo viega tanalava Na matugo wega tyo Olima gamaga kukonone kutyo Nono nyae vya kutisanga Olieva kamirembe munjuyo Kwayogera katonda Nangiriro mukisa gwesente mumasogo Ngavuli choko lachira vomukisa Gakawaleo yambe na bafu Kwayogera katonda Yasuri wakumuganga musomuto Oli mchibaya bambio serira Labamu wala wakabaka Aza kuronda wo Abada semba guna kulembera Nabade kutakari tula wakulu Unze katonda wababali no mbili Wali wowe chinema Nangirira umaka kwa mukama Ogo kuganja Bakuko imbe Nangirira embaga ya chitiwa Pasta ugembe Bakuko imbe Abange ningala bakale Katono nyongo mukono gw'omuntu Naye kanava mwekire ekube ya manye Awabadde ddungu wabeerewo ennimiro Na buli afukirira alifukirwa Balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu Bana bakulu gamba sekerete Teriddogo ekyani atakimanyi Katonda weleze njo kimukambiza we gibateeseza Telikyakulwanyisa eri obulamu Kasale k'omubire kakaba muyonga Na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseetere Katonda tenkweza abagerengetanya Buli lulimi alusingisa omusango Balyoke boogere abamawanga nti akoze binene Akamwako wali kajjuza enseko Oliba mutwe omukira guvuddewo Buli kyatasimba mu ggwe taata alikisimbula Akuwa ugaga obwa kwekwe wala Ense kunganye wabana be Olibera mula musoto olifa Kole milimo je Nangirira umaka kwa mukama ogobu wanguze Nebu mama gumba gote kalimeji kawa yogira katolea Nangirira umaka kwa mukama wabwe mirembe Nangirira umaka kwe sate kwa badomu kumba Agamba ndi kukusohula mumu nange tolifa Nangirira umaka kwa mukama wabwe kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama wabwe kuzimba
Bagayet
Diva, Pastor Gimbe, Bagoyet, 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 Bago